ngalingane fana nawe sekonakele bayedwele bekhuluma lebi nakule ndawo kikizela impela qinisa
kikizela kanjeno yafana oyikhombe kuwe
unkulunkulu mama
ungakuwe isikhathi shesha kuna uphinde wasalingane fana nawe
sekonakele
bayedwele bekhuluma lebi nakule ndawo
kikizela impela qinisa
kikizela kanjeno Chamula, pinyoza lingane fana nawe
sekonakele
bayedwele bekhuluma kabi nakule ndawo
kikizela impela qinisa
kikizela kanjeno yafana oyikhombe kuwe
uyingayeka mntanami uzale njengenkomo anabo gogo ababili mntanami utshula ungakalikanyiwa na
Thank you.